Unasikiza mita bendi 102.7 Radio Baliti, sauti ya jamii.
Oh yes, mpenzi msikilizaji, kumbuka ni Baliti FM 102.7, wakati ambapo tunamalizia malizia awamu hii ya mwisho. Na vile nilikuwa nimekueleza katika awamu hii, niko na mgeni studioni na amefika hapa angalau tuweze tukaangazia masuala mawili matatu, masuala ambayo yanakuhusu mimi na wewe. Kama uko na swali, basi au SMS lines ziko wazi, unaweza ukasema na sisi, unaweza vile vile ukipata nafasi unaweza ukatupigia simu ukamuuliza swali na itakuwa vizuri sana. Niko na bwana Hussein Jama studioni, atakuwa anatueleza masuala mawili matatu, atueleze yeye ni nani, anafanya nini, mambo kama hayo. Halafu nataka tuangazie masuala na food security katika kaunti hii ya Isiolo, masuala na chakula. Unaelewa vyakula vizuri, security ya chakula, usalama wa chakula iko namna gani? Itakuwa bema sana wakati atakuwa anatueleza na tufahamisha mawili matatu. Karibu sana chairman.
Asante sana kunikaribisha hapa leo kwa station ya Baliti. Mimi naitwa Hussein Mohamed Jama na mimi ni chairman ya Chamber of Commerce and Industry. Na mambo ya food security vile umesema, unajua ya kwamba hii county yetu ni arid na semi-arid area. Na mambo zetu mostly 80% ni mambo ya mifugo. Na sasa watu wameanza kulima lima kidogo mambo ya agriculture.
Yes.
Lakini imekuwa wakati ya weather ambayo haikuwa favorable. Mara tunapata drought. Na alafu mimea hawezi kupatikana. Na mara inakuja floods vile umeona sasa. So tuko katika catch 22 katika mambo ya food security.
Yeah. Okay, umesema ya kwamba unajua yesini semi arid area, ambapo kweli kiangazi imekuwa ikitatiza sana maeneo haya ya Isiolo na maeneo mengine ambayo ni arid kiasi. Tukiangalia sasa hivi, labda kama bado hatujaingia kwenye mjadala kwa kina, sasa hizi tumekuwa na some rain. Sijui unaweza zungumza vipi kuhusiana, kwa sababu yes, imekuwa kiangazi kidogo, lakini wakati kama kuna mvua, je, unahisi ya kwamba kuna wakazi wanafaa wawe wanapanda vyakula vya fast food ama namna gani?
Naona hivi wakati wa mvua huu sasa, msimu wa mvua huu, imekuwa hata imeharibu mimea. Na nafikiri serikali ya county na national government ingekuwa inatengenezea mpangilio mzuri juu ya hii maji ambayo inaenda kwa Indian Ocean. Iwe na, na planning.
I think people wanavuna maji.
Wanajaribu na hii planning inaweza kufanyika hata wakati ya drought, wakati mvua haijakuja, ili watu wawe, serikali iwe watu itayarishe mahali mabawa ya maji na mahali ambayo watatengeneza irrigation. Na mostly ni national government. Najua 15% peke yake inakuja kwa county government. Na mambo ya irrigation na mambo ya agriculture zaidi, ijapokuwa agriculture imekuwa devolved, hakuna funding imekuwa devolved kwa county. Pesa zote bado ziko kwa national government. So it's better for national government. Ni muhimu sana national government kuwa na planners, because national government wana planners, wana watu, wale watu ambayo wanajua mambo ya planning. So hii maji ingekuwa inatengenezwa dams. Na hizo dams sasa iwe inakuwa inafanya irrigation. Na kwa wakati hii watu wanafanya mashamba yao dogo dogo. Na hata hawa hawapati support ile ambayo inahitajika kama financial support. I mean najua zamani kulikuwa na GMR, kitu inaitwa GMR, wakati alikuwa founding father of this nation, guaranteed minimum return, ambayo ukilima na ikiharibikwa hiyo
unarudishiwa
hiyo pesa, inakuwa write off. Ilikuwa ni AFC. Lakini sasa kitu ambayo wale wa farmers wanakosa, na tunaingia katika food insecurity, ni incentive. Hakuna incentive.
Yeah. Okay, shukran sana bwana Jama. Labda tunapoanza, labda utueleze wewe ukiwa chairman wa Kumasu, utueleze kwamba labda mnashiriki, mnafanya nini, masuala ambayo mnaujihusisha nayo haswa hapa katika county ya Isiolo.
Mimi ni kwa chairman ya Commerce. Mambo yetu ni sisi ni businessman membership organization. Sisi tuna enroll watu, members wetu, na tunawatetea katika zile mashida wanapita katika county government. And na hii Chamber of Commerce hata inawatetea wale wengine ambaye sio members.
Naam.
Na kitu ya kwanza sisi sasa tumeanza kuzungumza na county government
yes.
ni kutengeneza kitu inaitwa kiti ambayo inaitwa County Loan Joint Board.
Mm-hmm.
Ambaye before the devolution tulikuwa na Loan Joint Board
mm-hmm.
ambaye serikali kuu ilikuwa inaleta pesa katika mashinani
no.
na hizo pesa inasambazwa kwa wafanyabiashara dogo dogo
no.
wale hawezi kupata pesa kutoka kwa bank.
Mm-hmm.
Na lakini sasa tunazungumza na county government
mm-hmm.
ichapokuwa hakuna mafikiano bado tumefikiana
no.
tunasema ya kuwa lazima waform kitu inaitwa County Loan Joint Board
mm-hmm.
na hiyo kiti iwe kiti ambaye inakuwa revolving fund
mm-hmm.
ambaye inawasaidia wale wafanyabiashara dogo dogo
mm-hmm.
ambaye hawezi kupata mkopo katika bank
mm-hmm.
na inakuwa na interest free kwa ajili tunataka also kufika kwa wale Waislamu ambaye also wanafanya biashara sheria compliance iwe yeah. sheria compliance
mm-hmm.
na waconstitute board ambaye itaran hiyo kiti hiyo
mm.
na alafu hiyo kiti ingesaidia sana wafanya biashara dogo dogo
yeah.
lakini up to now the previous regime hawajaweka hiyo kiti
no.
and current regime right now
mm-hmm.
we are talking tunazungumza kuna mazungumzo inaendelea
mm-hmm.
ambaye tunasema ya kuwa tunahitaji hiyo kiti
mm-hmm.
makaunti zingine wame raise paka 50 million 100 million
mm-hmm.
kwa hiyo kiti hiyo revolving fund
no.
lakini bado sio lo county
haijaanza lakini mikakati
na wewe nimezungumza na CEC trade
mm-hmm.
nimezungumza na hata wale ambao wanahusika
mm-hmm.
tunataka hiyo kiti iwe mara moja iwe form
mm-hmm.
ili wafanyabiashara dogo dogo
mm-hmm.
wanaweza kufaidika kwa ajili sasa hivi kuniambia business chama yetu ni business membership organization wanasema mtu atufanyie nini
no.
na sisi tunaona ya kuwa bado hatuwezi kwenda kwao kuambia kuwa member
mm-hmm.
kwa ajili ya hiyo huduma bado hatujapatia au huduma vile inatakikana
mm-hmm.
Right now tunazungumza na tunajaribu kuzungumza na ICO Iwasco
yes.
kwa ajili mambo ya maji mambo ya sewage iko very costly
na
kwa ajili wana charge 100% ile pesa ya maji kama inakuwa shilingi 1000 siwa at a commercial level wana charge another 1000 shillings
mm-hmm.
na residential wana charge 70% of that
mm-hmm.
we are discussing we are talking to them
mm-hmm.
we sooner or later nafikiri tutaandika barua ili tuambie hii mambo iwe reviewed
mm-hmm.
ili iwe ikuje chini kwa ajili maisha imekuwa magumu siku hizi.
Naam. Okay, shukran sana bwana Jama kwa ufafanuzi wako huo. Kumbuka tuko na Hussein Jama ambaye ni chairman kutoka Kenya National Chamber of Commerce hapa Isiolo na tunaangazia tu masuala mawili matatu vile nimekueleza nataka tuangazie masuala na food security. Labda tukianza bwana Jama. Tukiangalia swala hili la food security hapa nchini ama hapa katika kaunti ya Isiolo. Kwa mtazamo wako, unafikiri ya kwamba serikali ya kaunti imeweka mikakati ya kutosha ya kwamba there is enough food for the residents, enough food for each and every person ama yule mtu yeyote ambaye hata hajiwezi?
Kwanza mambo ya food security.
Yes.
If kama huwezi kupatia wale ambao wana produce your food
nah.
then tutakuwa na food deficit all alone
yes.
So county government inataka iangalie kwa dirisha mbili
mm-hmm.
ya kwanza waangalie small holder farmers
nah.
na wakiangalia small holder farmers wasaidia hawa
mm-hmm.
hata kama budget hakuna hawana budget hiyo ijapokuwa agriculture imekuwa devolved
mm-hmm.
lakini irrigation bado iko under the national government
sure.
Hiyo itasaidia kwa kiangalia nani ambaye anatoa chakula.
Mm-hmm.
Hiyo ni muhimu sana.
No.
Kwa wakati hii sasa nafikiri wale watu ambaye wanatoa chakula hakuna incentive yoyote wanapata
mm-hmm.
kutoka kwa county government and the national government.
No.
And mambo ya food deficit and I'm telling you kila mtu katika Isiolo very few percent ya 0.0001% ndio wanaweza kuwa na chakula katika jimbo zao.
No.
Everybody else
yuko ngana tu. Mm-hmm.
You know asubuhi anakuwa na shilingi 100 anaenda ananunua sukari kidogo, majani kidogo.
Mm-hmm.
So nyumba yake even lunch ajui anatakula nini.
No.
So I think what county government ingefaa kufanya ni kuchukua statistics
mm-hmm.
you know datas
mm-hmm.
at every family, every home state,
every household
mm-hmm. wajua ya kuwa huyu household what does he have in store there
mm-hmm.
chakula kiasi gani anayo
no.
is he out of danger
mm-hmm.
or he is just within ana survive tu ile mambo ya kiholela holela
mm-hmm.
so nafikiri county government I lazima ipate datas
mm-hmm.
ya watu wa Isiolo juu ya mambo ya food security
mm-hmm.
ya pili kuna ma NGO hapa
no.
NGO wanakuja na mapesa chungu nzima, lakini hawa addressed mambo ya food insecurity. You know, wanakuja na top bottom, yani mambo yao ni ambayo wameandika huko nje wanaleta hapa chini, you know, they make wanakuletea. Sasa hiyo haiwezi kusaidia wale wananchi wa Isiolo hii. Wananchi wa Isiolo hii. Nasema hivi, lazima serikali ya county ya Isiolo ishirikiane na donors and NGOs.
Washikadao.
Waleta hawa pamoja wote. And then we talk to one another. Shida ile tunayo ni county government inajizungumzia yenyewe. NGOs wanazungumza wenyewe kando yao. Na wananchi food insecurity wanakuwa na kando mambo yao. So nafikiri kuleta hawa yote pamoja, stakeholders yote pamoja. And then kuangalia namna gani tunaweza ku address food insecurity. Yangu ni kusema ya kwa national government wanatengeneza irrigation. Kulikuwa na one or two irrigation hapa. But it's not working. Lazima wajaribu kulete mbinu impia ya kufanya irrigation settlement ili watu wafanya kazi ya food production. Na ya pili, unaweza kupatia watu mambo ya food, wana produce food, market iko wapi? You know, there are a lot of issues. Kuna mambo mingi sana ili incentive ipatie wale watu ambayo wana produce food. Na food deficit sayo itapungua sana. Watu watakuwa na chakula.
Unajua umezungumzia hilo swala labda la food, unapata kwamba labda wafanyi biashara ambao labda wanaleta chakula, tuseme kwamba labda ni nyanya, labda ni mchele, unga, unapata kwamba hakuna kampuni kama hizo labda hapa katika kaunti ya Isiolo. Tunategemea kampuni kutoka kaunti jirani ama kaunti zingine. Ndio unapata kwamba wanasafirisha vyakula kufika hapa, ndio unapata kwamba raia ama mwananchi katika Isiolo anatumia hela mingi sana kununua chakula hicho. Sijui kwa mtazamo wako ni lipi linafaa kufanywa kuhakikisha kwamba these people who produce food wako hapa hapa nchini katika kaunti ya Isiolo.
Kitu ya kwanza nafikiri kuna mkakati, kuna miradi mingi ambayo sasa inaanza kutekelezwa na national government na county government, mambo ya kushika maji katika hapo juu katika Isiolo ili watu wasambaze hiyo maji, watengeneze irrigation. Lakini najua hii vitu kuletwa ina cost yake. Na wafanyabiashara hawezi kufanya hapana, church is not a church organization, lazima apate faida. Lakini tunataka mambo ya chakula iwe ina tolewa katika Isiolo County. Na hii inatakana visibility study ifanyike, comprehensive visibility study ifanyike, stakeholders iletwe, and then from kutoka hapo sasa roadmap ipatikane. Lakini sasa iko yani watu tu wanajaribu kufanya kazi ndogo ndogo huko na huko. Unless government na county government is strengthen department ya agriculture, because agriculture imekuwa devolved.
Muone kama iko ile sekta ya ukulima,
ukulima
katika county Isiolo ni kama imelala.
Sio kulala, lakini kuna gaps. Sema inalala kwa ajili wao wanaenda ofisi asubuhi awalale manyumba zao. Lakini kuna gaps.
Haitekelezi majukumu vile
inahitaji. Wanajaribu huko na huko. Kuna farmers ambaye pengine wanakuja kwao. Lakini inatakikana watu wapatiwe fertilizers, wapatiwe seeds, wapatiwe na cereal board iko depo hapa. Wakati wakikuza mazao ambaye inaonekana ni nyingi, hawezi kutekeleza yani katika hii soko ya Isiolo, iwe na storage. Unajua kama hakuna storage, then you are not in business. Lazima cereal board, county government na cereal board ni parastatal state corporation. Lazima kuwa na mkakato ya agreement ya cereal board depo yao hapa na county agriculture department, ili vitu ikiwa mimea ikiwa mingi imetoka kama wakati sasa nafikiri kwa mambo inaweza kubadilika, iwe wapatiwe storage na iwe fermentation, iwe iwekwe dawa na nini yote, ili huyu farmer asipate hasara. Kuna mambo mingi lazima itekelezwe, ili farmer huyu anaweza kuona his personal part of this of food security.
Bila shaka mpenzi msikilizaji, kumbuka ni Baliti FM, uko na General Evelyn na niko ndani ya mitambo ya Rock na Baliti asubuhi ya leo, na studioni niko naye Hussein Jama, tukiangazia swala nzima la food security hapa jimboni Isiolo. Iwapo kwa na swali lolote kwake, uko na swali lolote ambalo ungependa labda kuweza kufahamishwa, basi nambari zetu ziko wazi 0704242454 au 0704242300. Nataka tupate kitambulisho, alafu muda sio mrefu takuwa narejea. Kwa hivyo usikae mbali na Baliti.
Wewe madam, weka gari yako kanda haraka haraka.
Habari bwana afande.
Wewe acha maneno ya salamu, sasa hivi ni wakati wa kazi. Wapi license yako madam?
Ndio hii niko naye hapa.
Wow, unaeleza smart.
Nione.
Thank you. It's okay.
Ah, wewe enda.
Ni issue public participation au.
Ukumbuke kuambia wewe lazima uende mtu.
Public participation.
Yeah, that's what I want. Nataka shule.
Gari pamoja na leseni ya kuaminika kutoka Mtuntu Driving School. Mtuntu Driving School sasa tuko Isiolo. Tunapatikana jumba la Waso katika barabara ya Isiolo kwa kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0724556725 ama 0710765284. Mtuntu Driving School, the leading dynamic driving school that inspires learners to promote road safety on Kenyan roads.
Then becomes like food security, where draft comes and then it can be distributed.
Maktaz Society ni kundi la kijamii ambalo linasaidia jamii kupitia njia tofauti na ambalo linaendeleza shughuli yake katika kaunti kama vile Isiolo, Samburu, Marsabit na Turkana. Maktaz Society wamekuwa wakiendeleza mafunzo ya Qur'an kwa miaka 7 sasa, na wamekuwa wakiendeleza shughuli nyingine kama vile kusaidia madrasa usambazaji wa Qur'an miongoni mwa masuala mengine. Hivyo basi, Maktaz Society inawakaribisha katika mashindano ya Qur'an itakayoendelea katika msikiti wa Al-Fala Jamia. Unaweza ukatuma usaidizi wako kwa pay bill number 917998.
Unasikiza mita bendi 102.7.
Amejipanga na ako tayari kukupambia asubuhi yako.
Unasikiza mita bendi 102.7 Radio Baliti, sauti ya jamii.
Bila shaka uko na Evelyn ukipenda generali ndani ya Baliti FM asubuhi ya leo, na tunaangazia masuala ya food security hapa jimboni Isiolo. Wewe mwana Isiolo unaelewa masuala ya chakula, chakula ambacho unakikula, unajua kinatoka wapi, unakipata namna gani. Inakuwa vizuri sana kama uko na swali lolote kwa mgeni wetu wako hapa studio, ni bwana Jamal. Inakuwa vizuri sana, ni bwana Jama si Jamal. Inakuwa vizuri sana uweze ukasema na sisi, na inakuwa vema tena sana nitakuwa na angalia. Ndakuwa nakupatia fursa ya kuweza kusema na mimi. Tuma SMS za kwako, naona zikiingia, ndakuwa na angalia. Kwa hivyo usikae mbali na Baliti FM. Bwana Jama, yes, tumekuwa tukiangalia vile serikali inafaa ifanye. Umesema kwamba serikali ya county inafaa iwe imeweka mikakati tosha ya kuhakikisha kwamba kama ni mkulima ambaye ana produce chakula, maslahi yake yanaangaliwa vizuri. Sasa ningependa kujua kama mwananchi ama huyo mkulima anahusishwa katika masuala haya ya food security na serikali ya county. Wakati wanapotoa labda ni budget, labda wanataka wako na plan, mikakati, mipango wameweka pale.
Najua kuna hii kitu muhimu sana ambayo inaitwa public participation.
Yes.
Na public participation ni lazima county government ifanye.
Mm-hmm.
Na nafikiri kwa ajili mimi sikufika katika hii public participation.
No.
Kuna format ambayo ingefaa kama wangefanya.
Mm-hmm.
And county government establish public relation,
mm-hmm,
and public participation department.
Yes.
Ambaye ni dedicated and appropriately trained staff.
Mm-hmm.
Na kama unajua wakati mwingine wanaita wafanyao farmers na wanazungumza na hawa na wafugaji.
Mm-hmm.
Ni mzuri vile vile baada ya kuzungumza na farmers.
No.
Wawe wanaenda wana narrow down na stakeholders.
Mm-hmm.
Wale ambaye everybody can be a farmer.
Yes.
Lakini ni nani ambaye very important farmer.
Mm-hmm.
Ambaye anaweza ku add value.
No.
To the public participation.
Mm-hmm.
Nafikiri budget ya agriculture sio vile inatakikana.
No.
Na county government budget yao iko sio, ni 15% wanapata.
No.
85% inabaki kwa national government.
No.
So it's up to the national government to support mambo ya agriculture.
Mm-hmm.
The county government kwa ajili. Mm-hmm. Kuna ile intergovernment ile ambayo wanafanyanga pamoja.
Mm-hmm.
Hiyo ingekuwa mzuri sana.
Mm-hmm.
Kwa ajili muhimu sana ni kuwa kupatia attention farmers na kupatia hawa incentive na kutengeneza storage na hii yote inaweza kupatikana wakati kuna public proper public participation kwa ajili ya public participation inatakikana iwe kitu ambaye ongoing things you know on quarterly basis
isikuwe mara moja
wakati ya pengine budget peke yake alafu mambo inakuwa inamalizika hapo and then also lazima public participation iwe reported back yani achievement ile imepatikana katika ile public participation ambayo iliyofanyika mara ya mbele
watoe ripoti
so kuna gaps hizi yote ambaye hiko na hizo nafikiri because county government ni changa imekuwa established only maybe 7 years now I think vile wanaendelea na vile watapata technical support na itakuwa vile itakuwa nafikiri hii mambo yote itatatuliwa na county government inatakana iwe link iwe na linkages mambo ya agriculture kuna KIRDI kuna watu ya IFC Agriculture Finance Corporation hiyo yote inatakana iwe linkages because sio lazima county government iwe ina pesa yote hawa wanaweza kufanya kazi yote ina kuna NGOs kuna AFC kuna
washirikiane
pamoja waangalie watengeneze roadmap namna gani huyu mtifama anaweza kusaidiwa namna gani na namna gani hata yule livestock producer anaweza kusaidiwa namna gani without those incentives inakuwa I think of late government has imewachia farmer wajifanyia kazi yao na livestock producers waendelee kinafsi yao and you cannot do that in other parts of the world ulimwengu kuna subsidy ambayo inatolewa wakati maziwa inakuwa mingi unaambiwa hata kama uwezi peleka kule lazima unapatiwa shilingi fulani kiasi fulani subsidized so hakuna subsidy nyingine wanaweza kutoa bila advice na incentive ambaye technical ambaye inaweza kusaidia kuna matrakta ambayo ilitolewa ya agriculture hapa nimeona hapo mmoja sasa inasimama mbele ya ofisi ya agriculture hapo I don't know what they're doing with it you know those are the things that they need hata kama ni PPP wanaweza kuleta mfanyabiashara hiyo tractor aweke hata farmers walete farmers waweke hiyo mambo ya haro na nini yote I think kuna mambo mengi ambayo inaweza kuleta food security katika hii county yetu kama county government ambayo sasa hii inafanya kazi mzuri siwezi ku blame hawa lakini because of the finance constraint lakini what I'm telling them naambia hawa kuna linkages with other
NGOs, other partners,
other government also. Kuna mambo mingi ambayo wanaweza
kuiga kutoka katika county jirani
alafu hiyo inaweza kusaidia ya pili mimi nasema mambo ya livestock because mimi ni expert ya livestock livestock has been left people livestock producers have been left on their own wamewachwa namna hiyo NGO mara moja wanakuja alafu wanasema wanafanya wanapatia madawa na nini kitu kama hiyo lakini lazima iwe na proper planning kuna abattoir hapa imetengenezwa paka saa hii haifanyi kazi tunataka tushirikiane na county government na stakeholders ya mifugo ili tunaweza kuhakikisha ya kuwa hii abattoir ifanye kazi na you know it is ni rahisi ku transport nyama than transporting live animal all the way to Nairobi or other parts of the country so hii issue yote lazima county government lazima izungumze na stakeholders na izungumze na stakeholders kwa ajili stakeholders wana interest na walikuwa wamefanya makamingi hii kazi kabla ya hata devolution kuja walikuwa tulikuwa na mambo ya livestock marketing division kulikuwa na KMC kulikuwa na project moja inaitwa KNASAL ambayo ilikuwa zamani ya mifugo mifugo ilikuwa inanunuliwa wakati ya drought inapelekwa KMC inawekwa corn beef na inarudishwa tena kama food security inarudishwa tena kule mahali ya drought ambayo iko deficit ya chakula. So I think history ni muhimu sana. Currently I think we have some gaps. But I can assure you if the county government mambo ya devolve ya county government inaweza kusaidia sisi
wakiweka mikakati bora.
Mikakati bora na tufanye kazi pamoja. Stakeholders lazima wasiwache nje. You know hiyo ni muhimu sana.
Okay. Bila shaka mpenzi msikilizaji ningependa kuangalia tu baadhi ya taarifa ambazo ama baadhi ya SMS ambazo zimeweza kuingia hapa. Naona wanasema kwamba hai dada Evelyn nakupata vizuri sana. Msalimia mgeni wetu studioni pale, mwambie kazi nzuri ambaye anatufahamisha hapa bula pesa tunakupata vizuri. Swali langu ningependa tu kuuliza hivi, wale watu wanafuga mifugo halafu wanachinja kunradhi, wanachinja ng'ombe ama ngamia. Iyo, anasema, iyo ngozi unapata inatupwa tu kwa sababu hawajui umuhimu wake. Ningependa kujua kama serikali inaweza wasaidia hata kwa sababu kuna baadhi ya kaunti ambazo ngozi inatumika hata kutengeneza viatu. Anasema ni Aisha anatupata vizuri. Mesike sola kama hiyo. Yeah.
Nasema hivi,
yes.
Katika mambo ya ngozi ni byproducts ya mifugo.
Yes.
Na hakuna kitu ambaye inatupwa katika hiyo ya mambo ya byproducts.
Mm-hmm.
Hii tu ni kutojua.
Na,
na kutojua ni nini, kuna leather, kuna Parastatal State Corporation ambaye ni Kenya Leather, whatever, mimi sikujua vizuri.
Mm-hmm.
Na ingekuwa bora kama county government ingewasiliana na hiyo leather institution,
mm-hmm.
Institution ili wa educate watu,
mm-hmm.
na waeleze current market.
Na,
unajua wakati mwingine soko ya dunia kuna China ambayo ina produce skins mingi sana mpaka inakuwa glut, yani glut mean bei inaenda chini,
mm-hmm.
hata inakuwa hata mwenye kununua na hataki kununua,
mm.
na wewe unayo unatupa, lakini hakuna kitu ya kutupwa.
No.
Ni kutojua tu, na nataka county government, wale ministry ya livestock, najua waziri ya livestock ni rafiki yangu,
mm-hmm.
lazima afanye linkages na Kenya Leather, tunao hii leather department ambaye iko huko,
mm-hmm.
ambaye wanaweza kusaidia wakati kama hii,
na
ambaye hakuna soko,
yes.
kuna namna ya kupreserve hizi vitu,
na
so that for tomorrow, kwa ajili kesho inaweza kuwa migonjwa inaweza ingia skins ya China na mali zingine,
mm-hmm.
na hapa zetu zinatakikana saa hiyo.
Na,
so hii kitu yote, preservation,
mm-hmm.
storage,
na
information,
mm-hmm.
education,
na
hiyo yote inahitajika,
mm-hmm.
ili watu, hakuna kitu ya kutupa dunia hii, hakuna, mm-hmm. kitu ya kutupa, it's just that kutojua, ignorance,
yes,
yes.
Watu na ignore tu, hata mtu ajui umuhimu wa kitu fulani anaachana tu na
but department hiyo ambaye ni minister, yani livestock,
mm-hmm.
agriculture livestock katika Isiolo County,
no.
kuna technical officers hapo,
yes.
hawa wanafaa waangalie na kitu kama hiyo,
mm-hmm.
waangalie namna gani wanaweza kusaidia watu,
mm-hmm.
wanaweza kutengeneza storage mahali ambapo storage inawekwa, inaitwa white ball, I don't know what they call white blue white blue or something, whatever it is,
no.
inawekwa chumvi,
mm-hmm.
inaweza kuwa preserved,
yes.
alafu wanaweza kulink wale wafanyabiashara kwa ile tanneries,
no.
ambayo iko Sagana, iko Nairobi,
mm-hmm.
kwa ajili hapa kuwa, you know, kutengeneza tannery in lazima iwe production, najua kile kitu inataka production,
no.
kama ile ina numbers ambaye ya skin, pengine sisi hapa hatuna numbers ile ya skin ya ku absorb tannery,
mm-hmm.
what we need to do is we need to do linkages,
no.
and then the government, serikali iwe inasaidia hata mambo ya transport,
mm-hmm.
you know, ili cost gharama iwe chini,
no.
kuna magari mingi hapa ya serikali ambayo inaweza kutengenezwa,
mm-hmm.
na ngozi ikitengenezwa inaweza kubeba ipeleke tannery,
mm-hmm.
sasa serikali, this is the time, wakati iko glut into serikali,
yes.
lazima ikuje intervene,
mm-hmm.
iwe intervene badala ya vitu kutupwa tu,
mm-hmm.
ovyo ovyo, kwa ajili hakuna kitu ya kutupwa, hata hooves hapana, tupo kuna kazi yake,
kuna kazi yake, kuna kitu, kuna
yes.
kazi yake,
yeah.
mwingine hapa anasema hi Evelyn, na kupata vizuri, show iko poa, na anasema ni Zaituni, niko ndani ya show. Kile ambacho ningependa mgeni wetu atufafanulie ni swala kuhusu tu the state of food security in county. Je, county yetu iko na chakula ya kutosha? Zaituni huyo.
Yeah, anasema hivi,
yes.
mimi sina hiyo data hiyo.
No.
Hiyo data nafikiri kama ingi watu wale ambao wanafaa kuulizwa,
no.
ni wale watu ambao watu ya agriculture na livestock,
mm-hmm.
ambao wanafaa kuulizwa.
Yes.
Lakini kwa wakati huu msimu huu wa mvua,
mm-hmm.
nafikiri hata inflation itaenda chini,
mm-hmm.
chakula itakuwa nyingi,
no.
na status sisi kunaye ni umaskini.
No.
Ni umaskini.
Mm-hmm.
Na hii umaskini, the only way tunaweza kutoka katika umaskini ni crash program, serikali isaidie watu kwa pande ya education.
Mm-hmm.
Elimu, kuelimisha.
No.
Watu wapate nafasi ya kujiendesha kielimu. Ki
mm-hmm.
Kwa ajili food insecurity inaletwa na nini? Na umaskini.
No.
Na hakuna wakati serikali itapatia watu vouchers,
yes.
ya kuwa kwenda chukua hiyo duka, you know, we are not like America.
Ni ukweli.
Lazima saa hii serikali inafanya mkakati ya juu ya mambo ya watu, elderly people,
mm-hmm.
ambayo wanapatia hawa cash transfers,
no.
hiyo ni part of the, you know, poverty ambayo inaweza kuleta pesa, yani food on your table,
mm-hmm.
however little it is,
yes.
I hope the government will, serikali itaongeza hiyo mpato ya ya cash transfer iwe kidogo juu kwa ajili ya inflation na kwa ajili ya the family size.
Okay.
Waangalia family size.
Na.
Lakini mimi sasa nasema ya kuwa hiyo mambo ya kusema ya kuwa chakula tunapata chakula lakini umaskini ndio inafanya sisi kuwa hatuna uwezo ya kulete kununua chakula.
Okay.
Na hii ndio lazima county government ya address na national government.
Safi, wacha tusikie huyu anasema namna gani. Radio Balit, hello.
Hello, Evelyn.
Yes.
Sasa mimi na kuongeza yule mgeni mwenye kwa studio.
Naongea na nani?
Unaongea na Jackson.
Okay.
Alafu nauliza?
Yes.
Nataka kujua kama hao kama chief of command.
Yes.
Wameanza kuwa na ile proposal ambao wataita kumit kwa county government na partners
ko kwa ile sekati ya
food security and what
was the response from this partner. Okay, shukran sana. Umemsikia huyo anasema anauliza kama mshaikuwa na any engagement with county government kama
just chamber of commerce.
Yes.
Ni business membership organization.
Mm-hmm.
Business.
Mm-hmm.
Sisi mambo yetu ni biashara.
Biashara,
biashara. Hata ile farmer ile ambaye anatoa chakula akifanya biashara yeye ni member yetu.
Yes.
And mambo ya food production.
Yes.
Na food security.
Mm-hmm.
Bado hatujachukua, sitaki kusema mambo ambayo sijafanya.
No.
Bado hatujachukua hiyo line ya food insecurity.
Mm-hmm.
Lakini sisi tunataka farmers wapatiwe incentive.
No.
Tumezungumza na county government.
Mm-hmm.
Tunataka hiyo kiti ikitengenezwa.
Mm-hmm.
Hiyo kiti ita address a lot of food insecurity.
Yes.
You know, food, hatuna data ya kusema ya kuwa kuna gunia fulani, chakula fulani. Lakini katika soko, tukipata hii incentive, pesa hiyo ambaye farmers watapatiwa, mambo yao inaangaliwa, na traders naye mambo yao, wafanyabiashara inaangaliwa mambo yao, nafikiri hiyo italete food security.
Mm-hmm.
Kwa ajili monitoring ni kitu muhimu sana.
No.
Na incentive katika mambo ya food security.
Mm-hmm.
But I think with what he says, next time nitakwenda kuzungumza na huyu waziri wa agriculture na livestock.
No.
Na nitauliza hao walete data. Well, you know, data is very very crucial.
Yes.
Na nafikiri kuna ma NGOs ambaye wengine donors wengine wako hapa Isiolo.
Mm-hmm.
Nafikiri tukicombine forces, all of us together, and the county government, even the lead agent.
Mm.
Nafikiri mambo ya food insecurity tutaitoka ndani yake.
Mm-hmm.
People tunataribu kufanya watu wapate affordable food.
Mm-hmm.
for home. You say homestead?
Yes, yeah. Households. Yes.
Wapate affordable and chakula.
Mm-hmm.
Na wanaweza kununua na hiyo pesa kidogo.
Mm-hmm.
Farmers naye wanapatiwa incentive.
Mm-hmm.
And kwa hayo nafikiri mambo ya food insecurity. Lakini sahi hatuna data. Mimi chamber of commerce hawana data yote.
Mm-hmm.
Tunakwenda huko tunazungumza na hawa wale watu ambaye wako na finances na kila kitu yote ni county government.
Mm-hmm.
It is up to the Ministry of Agriculture and Livestock and
yes.
Other they should collect data.
Mm-hmm.
And give us really.
Mm-hmm.
And then also circulate watume kwa chamber of commerce NGOs kila wasema. Mm-hmm. Ya kuwa deficit yetu ni hiko namna hii
no.
Alafu ndio tunaweza ku act very fast.
Mm-hmm.
Kuzungumza na wale watu ambaye wako headquarters yetu kama Nairobi. Tunazungumza na hawa, tunaeleza ya kuwa, can we assist?
Okay.
Yeah.
Shukran sana, tusikie mwingine asema vipi. Baliti FM, hello. Hello, Baliti. Okay, anatoweka. Ngea asema, asalamu alaikum, Evelyn na Jama. Hujambo hapo studio? Hatujambo. Asema ya kwamba, kwa upande wangu, mimi naona ya kwamba, Isiolo iko na shida sana when it come to food security. Haijajipanga vizuri. Na omba tu vile anaeleza, serikali inafaa ishirikiane na sekta zingine, zikuwe ni NGO ama za government, kwa kisha ya kwamba, wananchi wa Isiolo wanapata chakula cha kutosha. Anasema ni Hassan akiwa Olabule. Nginasema hi Evelyn, nakupata vizuri, show iko poa. Ni salimie sana huyo mgeni, kazi nzuri ambaye anafanya pale. Kwa upande wangu anasema mambo na incentive, ningependa kujua yule mkulima anaelewa mambo na incentive. Hajanieleza yeye ni nani. Yes.
Yeah, nasema juu ya incentive ni nini, ni kupatia, yani Kiswahili bado kidogo imeni, yani kupatia ya moyo.
Yes.
Ya kupatia,
yani unampatia kama ni hela unampatia pesa kidogo kama shukrani.
Exactly, ndio.
Yes.
Napatiwa kama yani fertilizers.
Yes.
Anapatiwa kama and, mambo ya transportation, vitu anatoa kutoka kule mahali fulani paka depo. Ya pili lazima serikali imetengeneza kitu inaitwa Agricultural Finance Corporation.
Mhm.
Watu wetu hapa hawana titles ya mashamba yao.
No.
Ile shamba dogo dogo.
Mm-hmm.
Sio lazima uwe na shamba.
Mm-hmm.
Kama agriculture wanaweza kuenda kutembelea shamba yako.
No.
Na wameverify ya kuwa hapa ni kwako. na wewe ni mkulima, wewe ni mfugaji, lazima hapo ipatikane yani support ya wewe kupatiwa support ili wewe unaweza kufasa kupata moyo ya kufanya kazi. Lakini mimi naona kwanza mambo ya mifugo, government has left on people on their own. Watu wanajipanga mambo ya marketing yao na mambo ya kupeleka ngombe zao na nini, kila kitu hawa wanajifanyia wenyewe. Hata wale watu ya farmers dogo dogo hawa they have been left on their own. It is high time, ni lazima serikali ya county ijikakamue sasa. Sasa kwa ajili wananchi sasa wameamka, hakuna ile mambo ya zamani. Tunaambia hawa mfanye kazi, mulete datas, because definitely wana datas, wanajua mahali ambaye mashamba hiko. Mifugo datas yao lazima walete. Alafu wakati kama weather ikilete shida, tuko tayari saa hiyo kuchukua hatua kwa ajili ya NGOs, na watu wengi wako hapa, wafadhili wengi wako tayari kusaidia.
Yes. Mwingine hapa anasema good morning Evelina, kupata vizuri ni Mama Rux, niko ndani ya show maeneo ya KG, tunakupata vizuri. Mimi ningependa kusema Isiolo iko na wakulima lakini si wengi sana. Labda hiyo ndio inachangia kuwa na ukosefu wa chakula. Labda kiongozi ambaye mko naye hapo studio atueleze ni nini haswa inafaa kufanywa kando na ukulima kuhakikisha kwamba wamama na watoto ambao wanakufa njaa katika Isiolo hii wanapata chakula, kwa sababu hii chakula ya msaada kila wakati huo sioni ikisaidia. Anasema ni Mama Rux.
Kweli vile anasema ya kuwa kuna watu ambaye wanalima na wanachakula.
Yes.
Na kuna wengine wako food deficit. Now hiyo gap kuwa kufanywa iwe pamoja. Ni serikali ya county. Kuhujua serikali ni supposed to lead people. Lazima iongoze watu kwa njia ambayo inafaa. Ni lazima serikali ikikakamue iangalie namna gani inaweza kutengeneza soko ya wale farmers. Wale farmers kwa ajili mimi najua 90% au 80% ni wafugaji katika county yetu. Ili wale hawana chakula wanaweza kusaidiwa namna gani?
Sababu ni wafugaji, unajua we can have maybe a milk plant.
Yes, exactly. Yani najua hata mambo ya sisi mostly our livestock apart from the camel ni beef. Na beef inataka mambo mengi sana.
Kweli?
Beef inataka ya kuwa outlet. Lakini saa hii hatuna glut ya mambo ya mifugo. Mifugo tumejitengenezia soko yake na inaendesha, na nyama ni kitu ambayo watu wanahitaji. Hata mambo ya mifugo kwa ajili ya its hardship, watu wengi wameondoka kwa mambo ya mifugo, wameingia mambo ya trading. Lakini kwa chakula ambaye day to day food ambaye inahitajika on the table, ni serikali ya county iangalie kwa ajili kuna experts, kuna technical people huko. Na kitu muhimu ni watembelee wale mashamba, watembelee, waende huko waangalie mahitaji yao ni nini. Mahitaji yao ni fertilizer, mahitaji yao ni market, mahitaji yao ni incentive, mahitaji yao ni school fees wanahitaji. Hiyo yote lazima iangaliwe mahitaji ya nini. Huyu mtu asitoke kutoka hiyo production. Because akiondoka kutoka hiyo production akija soko ya akija mambo ya akiwachana na hiyo production, it means sasa tunaingia food deficit. Kwa hivyo huyu mtu alikuwa ana feed so many mouths hata kama wananunua kwake. Lakini it's very important, wakati mwingine unaweza kuwa na pesa na unakosa hata kitu ya kununua naye. So lazima serikali ya county itengeneze plan, you know, 3-year plan, 5-year plan, mambo ya farmers na mambo ya livestock producers. Because mimi nasema hivi, cooperatives in other counties wanapatiwa msaada. Hapa cooperative yetu hajapata hata a single shilling. I don't know why we have money for the ambayo iko kwa county. Wakati budget inatengenezwa, wangetengeneza pesa ya cooperative na pesa ya ile kiti ya county loan joint board, hata pesa ya farmers na farmers washikane kama cooperative.
Yes,
wakitengeneza cooperatives sasa na county inatengeneza kiti ya cooperative, hiyo inakuwa sio pesa ya bure, ni revolving fund. Cooperative ina boro, inasaidia wale wa members yao. From there now also wanarudisha hiyo pesa. Hiyo pesa inakuwa revolving fund. Lakini mimi nasema mpaka saa hii hakuna pesa ambayo cooperative wamepata. Sijui mimi mimi lakini mimi up to now kwa jili mimi nilikuwa chairman ya Isiolo Livestock Marketing Cooperative Society wakati ingine. Na nimejizuru. I mean for the last 5 years ile serikali ya mbele tulikuwa tukiomba tupatie incentive ya cooperative iwe isaidie marketing ya livestock. Hakuna kitu imefanyika. Na hata sasa makambili hii sasa imekuwa tumeluza hata spirit na mimi nimelizaini katika hiyo cooperative. Watu wengine wametakeover. And I think, you know, private sector, kusaidiwa wale watu ambayo wanaweza kujisaidia. Inaweza kucreate employment na wealth. Farmers mean advisor watengeneze cooperative. Na wakatengeneze cooperative hiyo ndio njia peke yake na wanaweza kusaidika. Na watengeneze sako yao vile vile. Sako yao ambayo register isikuwe tusitegemee peke yake serikali. Sisi tujisaidie na alafu tutafute wafadhili na serikali ya county ili inaweza tunaweza kusaidiwa. Kwa ajili maisha iko ngumu. Lazima tufanye sacrifice. Kama hatuwezi kufanya sacrifice itakuwa umaskini itakuwa na sisi kila siku.
Itaendelea kabisa.
Day in day out.
Naam. Kwa sababu muda unaenda acha nimalizie na huyu anasema namna gani. Hi generali, tunakupata vizuri, show iko poa sana. Walai huyo bwana anatufunza vizuri. Huyo bwana anaitwa Bwana Jama kutoka chemba ya e-commerce ya Chamber of Commerce hapa Isiolo, na bila shaka anatufunza vizuri. Anasema huyo bwana bila shaka anatufunza mambo mazuri sana. Mimi ni mkulima lakini kuna vitu hata huwa sielewi. Huwa najifanyia tu mambo ya kwangu, nalima nyanya na huwa nauza hata mboga na mambo mengi sana huwa naifanya. Lakini sijawahi ona hata afisa yoyote wa serikali akitembelea kwangu, lakini nauza vitu vingi na huwa nasambaza. Anasema nasambaza hadi Meru. Hajanieleza yeye ni nani. Unaona sasa yeye ni mkulima wa nyanya, sema mkulima wa mambo mengi mengi, labda atanafuga hata kuku pale.
Nafikiri the way forward ambaye vile tunaweza kufaulu na farmers wanaweza kufaulu, livestock producers wanaweza kufaulu ni kutengeneza cooperative societies na kutengeneza sako yao. Na seed money ya sako naomba county government iwasaidie. Seed money ile pesa ya mbele ya hiyo sako kufanyika lazima county government itoe. Kwa ajili serikali ni ya wananchi. Serikali sio ya wakubwa peke yake. Na mambo ya cooperative yote hata whatever kama ni livestock kama ni nini, seed money itengenezwe alafu members wa contribute katika hiyo kiti. Na ya pili mimi nasema hivi, farmers watengeneze duka yao. Naona hii market inakuja sasa hapo Isiolo na hiyo market nafikiri itatatua mambo mengi. Lakini lazima watengeneze cooperative yao na wawe na shop yao, duka yao ambayo wanaweza kuleta vitu yao huko na iuzwe na wale watu ambayo wapatie office bearers, watu ambayo waaminifu ambayo wanajitolea na watu ambayo wanaweza mtu anaweza kupata returns yake. Kwa ajili katika national government KPC imeanguka. Unaona kahawa inapikwa kelele juu yake, majani ya chai inapikwa kelele. Lakini Saima, hapa sasa hapa tuchukua exploited. Tuko na bahati. Tunaweza kuanza kujivunza kutoka wale ambaye zamani wamekuwa wameanguka
kwa sukari.
Exactly. Mama hii kile kitu. So mimi nasema hivi, tushikane na Chamber of Commerce wanaweza kupeleka hawa kwa county government kama waziri ya waziri ya agriculture na livestock. Lakini sisi tungesema ya kuwa lazima the way forward ni kutengeneza cooperative society. The way forward ni kufungua duka yao ya kuuza vitu hizo. Mambo ya individualism itakuwa ni shida sana. Lazima hamwezi ku attract funding kama hamwezi kutengeneza cooperative society na muone sako yenu. Individual is very difficult to be supported. Lakini mnaweza kupata grant. Sasa mimi nasikia iko pesa mingi hapa ambayo inatolewa na ya grant iko. Na hiyo pesa zote the only way mnaweza kupata ni kutengeneza cooperative society. Hiyo ndio njia ambayo mnaweza kupata grant. Pesa ambayo hapana ya kulipa ya deni, lazima mjitengeneze, muende ofisi ya cooperative society, mjiregister officially, alafu mnaenda kwa hii watu ambayo wako hapa. Kwa ofisi yuko hapa kubwa kubwa mingi sana. Pesa ni nyingi hapa katika Isiolo County.
Lakini
kama hujui, pengine unaweza kufa na njaa na pengine chakula iko karibia kwa hapo tu. Because you don't know how to na county government responsibility to educate our farmers. Kusema ya kuwa hapa kumelekeo, kuna pesa hapa. Kuna mradi fulani hapa ambaye ya donor, ya NGO. Responsibility is the county government. The officers must stand up and be counted on how to support the farmers and the livestock producers.
Kuna huyu moja asema, my dear sister, huku maeneo ya Riverside mashamba ziko mob sana, ni eti shida ni wakati wa kiangazi, maji ya laga inafungwa na hatupati maji ya kunyeshwa ama ya kunyeshwa mboga. Maji ni mengi lakini wanafunga na maji hayafiki huku. Hiyo pia uangalie vizuri, asema ni Hawa Cruz.
Mambo ya maji, najua kuna watu ambayo wanahusika na maji.
Ukweli.
Na hata Isiolo town hapa wakati ngine tunakosa maji ya kunywa. Kwa ajili ya maji yetu inatoka pande ya Meru County.
No.
Mimi naomba tu Isiolo County na Meru County washirikiane kwa ajili maji inatoka kule na mahali ambayo source ya maji.
Kidogo tu nikukate tusikie yule, alafu nieleze hilo la maji. Tusikie yeye anasema namna gani. Baliti FM. Yes. Poa sana.
Salamia Hussein.
Yes.
Ukinipenda.
Naam.
Namsalamia, anambia salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
Mimi baba Nasra kutoka Kilandani. Ndugu yangu Hussein na pongezi sana, nasikia mmeongea jambo la maana sana, mmeelimisha watu vizuri, mmetuelimisha.
Naam.
So yangu ni nauliza tu, yani sisi wafugaji kwa ufugaji hali mnapoona katika kaunti karibu kaunti zote tu kabila mahali Emily imekuwa kijiji na vitongoji.
Naam.
Sasa hali ya mvugo mvugo, sasa watu wetu ni watu ambao wafugaji na watu kwa ngamia wengine 100 wengine 200 au wengine 50 alafu ng'ombe namna hiyo mbuzi 200 300. Sasa kulingana na vile tunapoona katika kaunti hii bwana Hussein, naona sijui miaka 10, 20 ingine ama 30 ijao, nafikiri kila mahali itakuwa town kijiji kitongoji, hali ya mfugo hiyo itakuwa namna gani? Hiyo ndio swali ilikuwa nauliza yeye.
Naam.
Itakuwa hali ya mfugo wa bugaji itakuwa namna gani? Hiyo ndio swali yangu kwa Hussein. Na pia bebe ya bande biashara pia yeye na chochote kwa kwani hiyo mtu wa biashara, kwa hiyo kwani biashara pia town ni watu anajua tu, kila mtu kukutana naye biashara hakuna nini, na kina mama mboga na pia ndani na pia kila mtu ni nini mkakati gani bwana Hussein, basi utachukua ama mtafanya nini ndio watu waendelee tuone maisha imebadilika kidogo at least.
Okay. Shukrani sana baba Nasra.
Ah, yangu kwanza ni kusema juu ya mambo ya kijiji imekuwa nyingi sana.
Yes.
Small centers. Na itakuwa shida watu wafugaji in the long run. Mimi nasema ya kuwa lazima tupange mpangilio ya ardhi yetu.
No.
Tuwe na community land ambaye mahali ambaye tutafanya mambo ya ufugaji.
Mm-hmm.
Na tuwe centers. Kila mahali isiwe center.
No.
Kwa ajili kama kila mahali ikiwa center, hiyo italeta shida mingi. Na hiyo ni poor planning. Inatakana county government iplan ya kuwa hapa ndio inatakikana iwe center with the community. Yani center moja hapa na ngine inakuwa karibu kilomita 3, na tena center ngine iko na sub chief, iko na assistant chief. Hiyo vitu yote lazima ifikiriwe mara ya pili. Lazima tujipange mpangilio, na mpangilio ni community, lazima ujipange. Kwa ajili kama hatuwezi kujipanga, hatuwezi kupata bahari ya kufanya mifugo kuwa na sisi. Ya pili mimi nasema hivi, pastoralism in the long run, another 50 years itakuja kuisha. Lazima tujipange sasa. Technology mpya tuitumie. Technology mpya ni feedlots, mambo ya kuweka zero grazing. Yani kama una ng'ombe, kuvuka ng'ombe mingi wakati mwingine sasa inaleta shida mingi. Lazima tufikirie kuna kitu naitwa offtake zamani. Offtake mimi kama una ng'ombe 200, sasa 200 watoto wako wameenda kusoma shule. Hawezi kuchunga ng'ombe. Hakuna mfugaji mtu kuchungia ng'ombe. Lazima uwe plan. Uplan vile utaishi. Huwezi kuishi vile ulikuwa watu wanaishi, wazee wetu wanaishi 1960. Huwezi kuishi leo. Leo ni mambo tofauti. Mimi nilikuwa nikiuza ng'ombe hata 2000 hapa Isiolo town hapa. Lakini leo sina hata ng'ombe moja. Kwa ajili ya nini? Watoto wamesoma shule, wamekuwa professional. Ni nani sasa atanisaidia kuchunga na mimi nimekuwa mzee? So lazima tu plan community land kwanza ipangwe. Mahali ambaye itakuwa mahali ya malisho.
Naam.
Kwa ajili we cannot all of a sudden abandon hiyo mambo ya pastoralism.
Yes.
Na lazima mambo ya mifugo tufanye commercialized. Iwe kama biashara.
Naam.
Biashara ya mifugo lazima tubadilishe kutoka zamani kama kuchunga tu, alafu wengine drought nakuja inakufa, alafu wengine hapana. Lazima tuweke kiasi kidogo ambayo tunaweza kutupata ile day to day maziwa yetu, lakini lazima tuwe pastoral, commercial pastoralism lazima tu introduce. Na commercial pastoralism lazima tujaribu kuangalia kutafuta information kutoka kwa kwa wizara ya livestock katika county, kuambia kwa tunataka kubadilisha way of life. Na county government itengeneze planning, sio kila mahali inawekwa tu trading center. Tuwe na mahali specific areas ya trading center na mahali ya kulisha mifugo. Ya pili, juu ya mambo ya kusema watu wanasema oh, kila mtu analia kuna pesa. Mambo ya pesa iko economy sahi, kila mahali mnajua ya kuwa iko glut, uchumi sio mzuri, na uchumi hii kitu zaidi imelete uchumi haribike. Kulikuwa na pesa mingi ambayo ilikuwa na circulate ya corruption. Sasa hiyo pesa ya corruption kidogo imefanywa tightening mahali fulani fulani. Economy ya nchi hii lazima tu, we have to face the reality. Lazima tuishi within our means. Kama wewe unapata shilingi 1000, wewe jipange
na hiyo 1000,
sio pengine zamani ilikuwa mambo yanatokea huko na dirisha na mlango na nini. Lazima economy ya nchi inaendelea na vile tu wewe unajipanga. Wewe ndio mwenye uchumi, wewe ukijipanga nchi imejipanga
ukweli.
Lakini mambo ya livestock ni muhimu county government address na trading centers yote hii pengine ilete pamoja
na
grazing community land ya grazing naye iwe set aside. Na nafikiri hayo tunaweza kufaulu, lakini pastoralism lazima tu commercialized. Lazima tufanye yani mambo ya kuuza na kununua. You can buy small goats na unarudisha miezi sita na unauza na unapata mapato yako. Badala ya kukaa na mbuzi inazaa alafu unakaa maka mbili kwa ngoja iwe kubwa. No, kuna yule ambaye ina produce na kule ambaye anaweka katika kufeed, na kuna yule ambaye anachinja. Lazima tufikiri out of the box. Let's think out of the box. That's the only way we can survive. Dunia hii ya sasa mambo sio kama ya zamani. Mambo imebadilika sasa.
Bila shaka. Yes, nilikuwa nimekukata ukimalizia swala la maji kuhusiana na hapo
bila kusema. Maji yetu mostly tunapata katika inatoka kutoka upstream. Upstream ni Meru County Government. Ni lazima tuwe na good relation na mahali ambaye source unatoka. Huwezi ku throw stones mahali source maji inatoka, alafu unasema maji mimi wametufungia maji. Lazima kunakuwa na dialogue. Na kuna ile parastatal institutions ambayo inaitwa Warma nini, hao yote. Lazima hata sisi wote yesiola tu-contribute kutoka ku-contribute. Kwa hiyo upstream hiyo wanahitaji nini? We have to partner with them. You know, you cannot just tell me that let Meru County Government do all those things. Isiolo County must partner with the county government because we need that water from upstream. Mwenyezi Mungu ndiye ameweka huko juu na ametuweka hapa pande ya chini hapa. So lazima tufanye kazi pamoja,
tushirikiane pamoja
na kama kuna cost sharing tunatumia so that wanaona sisi ni stakeholder yao.
Bila shaka. Nashukuru sana. Kulikuwa na swali moja hapa, kuna jamaa alikuwa anasema, tafadhali Evelyn, ambia Hussein asisitize sana swala la public participation. Swala hili wananchi wengi huwa hawahusishwi katika masuala mengi ambayo yanatekelezwa na county government. Kwanza swala hili la food security wengi hata hatujui. Itakuwa vizuri kama tutasaidika na tujue hiyo public participation inafanyika lini. Anasema ni Hussein akiwa bula pesa.
Nasema hivi, public participation ni baada ya constitution ya 2010. Ni lazima ifanyike public participation. Lakini mimi naona public participation katika constitution nafikiri imewekwa pati public participation. Lakini act of parliament wangeweka mkakati ya public participation itakuwa namna gani. Mimi naona hapa leo nimegoogle nikaona ya kuwa county government must establish a reliable yani public participation department ambaye inaweza kuedukate department ambaye kila siku
iko itoe uhamasisho civic education.
County government establish a public relation and public participatory department. Department ambaye iko full time, ambaye kila wewe ukitaka unaweza kwenda kueleza ya kuwa lini mambo itakuja. What are we supposed to do? Questionnaires wapatiwe watu. Most of people are educated. Wajaza hiyo questionnaire. Alafu siku public participation inakuja, wanaweza kupatia hiyo questionnaire ambaye vile wanafikiri. Na ya pili, mimi nasema juu, it's important under, you know, under that direct engagement of citizen and the matters that concerns them. in a critical and good governance. Hiyo ni critical and good governance. Hapa naonekana lazima, anajua wakati watu wanaita public participation, nafikiri watu wame misunderstood. Wakati ingine hata wana reject ya public participation, wanapiga kelele na nini. Because nakuambia afadhali serikali bila kuwa na serikali. Bila kuwa na serikali ni hatari sana. Wacha tusikize wakati tunaitwa kwa public participation. Baada ya hayo mimi naambia county government waite stakeholders sasa. Kwa kupatia hawa roadmap kwa ajili wananchi wote wakitoa maoni, maoni hiyo ichukuliwe na iitwe stakeholders, alafu stakeholders watengeneze roadmap. Na kabla ya, ya hiyo yote nafikiri public participation, najua county government inatengeneza kitabu moja kubwa alafu wanaletea watu. Sasa hiyo kitabu hiyo inakuwa ni difficult.
Yes.
What we need to do is before you put up the public and those and information in those books, kwanza tengeneza format, alafu iita watu in a simple terms kitu watu ambayo wanaweza kufahamu. Patia hawa ile dosi kidogo ambayo wanaweza kufahamu. Hapana leta kitu mingi alafu kwa watu wanakuwa confused. You
know, bila shaka.
Nitakana kitu wapatia watu wananchi pole pole, wafahamu. Waelewa. Na hii ofisi ikitengenezwa, hii ofisi ndio itakuwa itafanya kazi nzuri. Ya yeah, itakuwa ofisi ambayo kila siku ina run juu ya mambo ya public participation. Questions will be put into mtapatiwa maswali, hiyo ofisi itapatiwa maswali na hiyo maswali itaenda kwa relevant ministries, departments. That's public participation. You know, public participation sio kuita tu siku moja watu kwa hall.
Na inafaa kuwe na mpangilio.
Mpangilio.
Kuambiwa mapema.
Mapema.
Hiyo hall ni mapema. Saba kabla.
Yeah.
Yes.
Na hata national government public participation yao hawahusishi wananchi at the county level. Wanafanya tu kwa Nairobi. You know public participation unaweza kutufanya ju, hata wajumbe unaweza kutufanya on our behalf. Lakini kitu muhimu ni ofisi hii ikitengenezwa. Na ofisi hii kila siku inachukua information. Na hiyo information inaenda kwa relevant ministries. Alafu siku ya kuja kwa budget, inakuwa mambo ni rahisi public participation. Lakini public participation must have two levels. Level moja ni ya wananchi. Level nyingine ya stakeholders. Sasa uwezi kuuliza mwananchi ambaye yule anafanya anafuga ngamia mambo ya farming. You know, stakeholder hiyo ni ya farming. Lazima uite mtu ya farmer ambaye ana deal na mambo ya farming. Siku unafanya participation mambo ya unaita stakeholder ya nini? Ya ngamia na ng'ombe na mifugo. I think they have to change their system of public participation.
Okay. Yeah. Shukran sana. Labda kwa sababu muda wetu umeisha, ningependa tu labda utupatie parting shot yako halafu tufunge.
Parting shot ni kuambia there is no shortcut in life. Hakuna shortcut.
Ukweli.
Mimi hapana kijana ya president, na wewe hapana kijana ya president. Lazima ujikakamue na uamuke subuhi na ufanye kazi. Na mimi nakwambia Mwenyezi Mungu atakusaidia. Mambo ya drugs, mimi natakwambia vijana. Mambo ya drugs na mambo ya miraa na mambo ya usiku yote kuka, you know, huwezi kufanya mchana kazi kama usiku yote unakesha.
Mkweli.
You know, it's impossible. So mimi ni mwaka yangu ni 65 leo. Na mimi nataka ku advise vijana. Mambo ni yenu. Nyinyi ndio mnazaa. Nyinyi ndio mnakuwa familia. Sisi mambo yetu imekoma.
Memaliza.
Na sisi tumemaliza mambo yetu. Tumeenda safari yetu, safari inkusha. Naambia nyinyi sasa mjikakamue. No shortcut. You have to sweat. And if you sweat, you will never lose. You will earn.
Wow.
For those few remarks. Thank you.
Wow. Asante sana, nashukuru sana. Eh, bwana Joma. By the way, kulikuwa na wimbo ya King Kaka. Sijui kama umeisikia.
Naona kitu mimi. Mimi naona tu I couldn't even understand what
that's talking. Usikize akisema kwamba wajinga nyinyi. Yaani unyesikiza hiyo.
I just want to add something, eh?
Yes.
Yeah, mimi nasema hivi. Inchi hii iko na resources.
Yes.
Hii inchi ni inchi nzuri sana.
Na.
Kitu tunataka tutufuate sheria.
Na.
Naambia security organs ya inchi hii, ya county hii yetu. Tafadhalini sana, kuna few drugs inauzwa na mnajua. Pombe inauzwa mahali ambaye haitakikani na mnajua. Tafadhalini sana, it is the time before we take law into our hands. Na sisi wazee tutengeneze jeshi yetu ya wazee kwenda kukanyanga watu. Mchukue hatua. Chiefs iko, sub chief iko, sub area iko. You know, we have got a wonderful structure ambaye the best structure in the world ni British structure, let me tell you. Tafadhali naomba county commissioners na wale county ya commandant ya police na ma chiefs na assistant chiefs, kazi ifanyike ya kuweed out hii mambo ya drugs na alcohol ambaye haitakikani. Otherwise, watoto wetu watakuwa garbage and they will be unproductive na hiyo italeta hasara kwa ajili. Human resource is the best yani kitu muhimu sana katika dunia hii, mm-hmm, ni human resource development.
Sure. Yeah. Shukran sana bwana jamaa. Natumai ya kwamba tukikuhitaji tena kuangazia masuala mengine utakuwa mwepesi wa kufika. Nashukuru sana, bila shaka tumekula muda wake sindi, lakini mimi naondoka studioni nikisema shukran sana, nikitumai umeweza kufahamishwa ama kuelimishwa masuala mengi kuhusu food security hapa nchini, isiolo masuala mengi sana. Kwa hivyo iwapo kuna swali lolote, keep your SMS coming, tukao tunaangalia angalia. Umekuwa na mi General Evelyn, tukutane hapo kesho majaliwa. Have a lovely day.